alright?
Brababa, Brababa, me don't
Me more once again.
Naitwa Richie, nafanya interview ni kigive to a say.
Say. Aha. Akili yangu mezi mambo. Nashindwa hata kupona. Umenivunja mo, umenivunja romo. Vichambichambi ndo vili kutorosha. Kisa pesa ndo noma. Ukanivunja ro, ukanivunja moyo mbona. Ishara ya mapenzi likuonesha gatoka tene. Na kama kukuwezi likuwezi ukweli wachanseme. Saidi moyo wangu mimi umeganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Menenda misitaki tena. Moyo wangu mimi umesha niganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Menenda misitaki tena. Kusama kweli ni kwambie tu.
Ah, I miss you.
Japo mengi umenifanyia.
Ah,
you broke my heart, but
I miss you.
Nakumisi sana mpenzi.
Ah, I need you.
Nakumisi sana mpenzi.
Naitwa Richie, nafanya interview ni kigive to a say.
Aha. Sasa mbona haukuwa loyal. Umenifanya minalia solo. Umenivunja vunja moyo. Umenifanya kibogoyo sisemi.
Asante kwa kuniumiza. Asante kwa kunitenda. Asante kwa kuniumiza. Asante kwa kunitenda.
Saidi moyo wangu mimi umeganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Menenda misitaki tena. Moyo wangu mimi umesha niganda ganda. Kupenda tena pana pana. Umesha nipiga dana dana. Menenda misitaki tena.
Kusama kweli ni kwambie tu.
Ah, I miss you.
Japo mengi umenifanyia.
Ah, I need you.
You broke my heart, but
I miss you.
Nakumisi sana mpenzi.
Ah, I need you.
Nakumisi sana mpenzi.